kwa hii mtaisikia Fash, Thunder Soundi, nafanya hivi this roundi
I do this for my mama and my papa, love you all Kwa TV mtaipata na kuisikia kwa radio I do this for my mama and my papa, love you all Kwa TV mtaipata na kuisikia kwa radio
Asante sana presenter na DJ Kwa kusqueeze hingo mahapa na kuiplay Lipata idea nyewe after short pray Likuwa nkiwaombea wazazi wote a long stay Here on earth watuongoze tusije kosea Walio depart pema peponi na uombea Let me pull this chair Tupate kongea I really love your care Watoto mnavyo tulea Sometimes nafikiria kama miange ni abort Jekweli nge ajiriwa hii kazi ya suti tie na coat It's all about sending my shout out Studio to the radio wasn't born a doubt You know what sivye makuwa apart Nyinyi ni kama dini watoto ndo wafuas Tena bass ninge zalua before then Ninge simamia arus
I do this for my mama and my papa Love you all Kwa TV mtaipata na kuisikia kwa radio I do this for my mama and my papa Love you all Kwa TV mtaipata na kuisikia kwa radio
Back in 89, that's when I was born So elevate since then, you'll know I'm grown Enter Bone Town, can't deny my roots Jimba Lord's my hood, germinated this shoot Holla to all parents out there It's later or sooner, together you'll share Happiness, happiness for your tender care To me, you're so fair, I really love the pair For sure, can't change the gear This year, we'll never be a liar We love you without fear Here I come, shaking a hand, I bow down I'll always be firm, I'll never let you from They say, if you love it, never hesitate to crumb Talk about it, just like F at the dawn Ever since I was born, I ruled the throne Confirm from Obiz any time through the phone
I do this for my mama and my papa, love you all Kwa TV mtaipata na kuisikia kwa radio I do this for my mama and my papa, love you all Kwa TV mtaipata na kuisikia kwa radio
Lipofikia, wengine hawazaliwi Wasichano anajipangia Kwa dhano anenepe mwili Mina jigambia limpenda daddy so siri Pala lipomkatia mami hakumweka chini Najua ni mistari na ndio nilirithi mimi Kanifunza vya hatari na vyema vya duniani Siwezi ona mbali zaidi kuliko nyinyi Kwa mana upeo wenu washinda tadarubini Kwenu ni mtoto ever Sikio kuzidi kichwa kutokea never Sinto wabeza forever Mwingine zaidi yenu kwangu siwezi mfeva Mina pata flavor, kitazama yenu show You bless my endeavor, ndio mana napata door Sorry for the labor pains you got before you bore me Mama and papa, I love you for sure I love you for real
I do this for my mama and my papa I love you all Kwa TV mtaipata na kuisikia kwa radio I do this for my mama and my papa I love you all Kwa TV mtaipata na kuisikia kwa radio
Mubizwa tanda Kwa kwa gari nimepanda kufika izianga Jua kwamba Nisenti kidogo kumridisha mama kwa kanga Hello Teddy Kazi kwa kumana mgambo Mina wahi feri nivuke ngambo Na timba jimba loz Ndoki ambo